Yeah, ha. Your boy Extra.
Westside Music.
I got you, bro.
.net.
Yama chakra, chakra, good.
Zambia.
Nini na numo.
Alo.
Nali uwanga numo. Nini na numo.
Alo.
Nali uwanga numo.
Yeah. Kwa posa nkitu ngae niji move. I'm like shoni numo tuka junta. So ndile kunwa. Malovu, nkovu, najuva ngango, nijindovu, yeah. I meet the whole day, without any super intellect. Faka jimonike, kai ngaundi mba idonte. So my drugs, kujam, it's okay, ah.
Nini na numo,
malovu,
nali uwanga numo. Nini na numo,
malovu,
nali uwanga numo.
Malovu ampani kanga energy. Jisho ni nwe mona kankanga mvifupa, so I can never do anything. Kuna fute umene mene na matulu. Ushikula lalanga na mabotu. Kumwa na jifaka ni fuivaku. Amina hiyo na ivanga numu. Direct mix ingana kamuju.
Nini na numo.
Malumu.
Na
every time niji fobo, not one boba, na guy to up and a food table. At my face choice, I go na my black label. Yeka, two noble journey table. Kumo kushoka, zeka ujeku. Tujo a guy, bashishe mo, but once you get broke, make sure I know the cap. Do the same, ndawangwa me.
Nini na numo.
Sada see oh Danido case done. Yeah, for because yeah.
Downloaded Westside Music Blog.net.